Dance me deadly, deadly.
Na decline, juna penda dick priding and kibe alkiba and teta akikuma red cook sublime ju reza kukari away man kusabaya hujiro yes ya zangu zik clean kau kijuta stack hiziro touchdown 400 degrees kwa itro hizi niza kukuramo hizi niza kukurumo tulipata na udumo nikadai kunu nafanya job ligri akasema neshi umo
eshere tovi eshere tovi eshere. Rakan kaminya, rakan kaminya, minya, rakan kaminya, rakan kaminya, rakan kaminya.
This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kembali nami.
This is dance. Keep distance.
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka. Utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna nimepata mshahara. Contra Nicaragua ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family ya wengine mother. Kambali na trapper, ispace na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin na ukapa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shifti ka clock. Siku andika I love you, ilikuwa gata ipo. Na balance kwa grau, migun tatu tripod. Hi, njege ntaka bribe, ki, mbege sicha mine. Hi, denge ntaka pipe, hi, nyege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
His distance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kambali na mi.
This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kwano no this hit. Hit this shit me away. 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 Bukudukudum.
Kwano moja mbele. Gine yenderembe. Pile up, pile up, yoni ganja rende. Zungusha kiuno alafu wacha yende. Zungusha uyo mblena alafu wacha ende. Vijana wana rada mta, tuka kuja nao kwa show. Promoter na teta mbaya, atikume chrome. Kukinyesha ni goda na cam, ndo mana vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mother mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaga kreki, mongo waga empty. Mi nasaka hesi, waga waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it. Go bitch fetch it.
Falling on me.